olwaleero tuli wano katebe faamu yansonde tubadde nga abantu baffe ebintu naddala byetufulumya mu byagrikalica mu byobulimi byetulima ng'obutale buba buzibu kubanga bw'olima n'okungula ky'okungudde weetaaga okiriirawo oba olina okukitunda ku bbeeyi ntono kubanga tetulina busobozi kwongeraku mutindo kati ekintu kino fenyo science technology and innovation nga purezidenti bwe yatulagira tubadde tukikolako okulaba nti tusobola okwezimbira amakolero agagattako omutindo kubanga lwaki tubadde tetugattako omutindo kubanga tubadde tetulina busobozi tubadde tetulina abainjiniya abategeera ebintu bino nga factory osobola okugipulaninga ate n'okola ebigendamu ate tubadde tetulina bifo byetukolera bintu bino kati emyaka egiwedde tubadde nga tutraininga abantu okusobola okukola n'okuteekawo ekifo ekisooka tusuubira nti twetaaga edics ezo mu buli kitundu kya like regions naye kati eno yeesoose eri wano eryantonde era kati kyekifo ekirimu ebyuma ebya engineering ebisinga kati mu kifo ekyo tusobola okukola buli kyuma kyonna ne twekolera amakolero agongerako omutindo era wano eno yetuyita prototype oba ekolero lyaffe erisoose ekolero lino lya general kayihura yatandika emabega n'atawaana nabyo n'agula ebyuma ebweru n'abiteekawo ne bitakola bibadde bya bbeeyi bikozesa amasanyalaze mangi bikozesa amafuta mangi ate bitwala obudde bungi naye kati bainjiniya baffe abava ku edic bajja wano ne bakitunulamu mu myezi ebiri ebizibu bye byonna bikoze ki biweddewo ate